ugogo ngabe umkuba na ekhaya njata senhlale emzini abantu ugogo ngabe umkuba na ekhaya njata senhlale emzini abantu ugogo ngabe umkuba na ekhaya njata senhlale emzini abantu wegogo ngabe umkuba na ekhaya njata senhlale emzini abantu Kushutikhala fezi, nerinye sete mbiso Ubaba wakala fezi, nerinye sete mbiso Nomalo wakala fezi, nerinye sete mbiso Nabiso kala fezi, nerinye sete mbiso Kushutikhala fezi, nerinye sete mbiso Kushutikhala fezi, nerinye sete mbiso
Ekhaya njata senhlale emzini yabantu